You and your friend, who speaks no Swahili, are at the railway station. You want to buy 2 train tickets to Morogoro the following day. I'll prompt you in English, and after a pause you will hear an appropriate response in Swahili. Say good morning to the clerk.
Habari za asubuhi.
Salama. Karibu.
Tell the clerk you want to travel to Morogoro.
Ninataka kusafiri kwenda Morogoro.
Unataka kukata tikiti ngapi?
Say you want to buy 2 tickets.
Ninataka kukata tiketi mbili.
Je, nyinyi mnasafiri leo?
Tell her the 2 of you are not traveling today. You will travel tomorrow.
Hatusafiri leo, tutasafiri kesho.
Bei ya tiketi hizi mbili ni shilingi 6,000. Mtalipa leo?
Tell her the 2 of you have no money today. You will pay tomorrow.
Hatuna pesa leo, tutalipa kesho.
Basi tutaonana kesho. Kwa herini.
Say goodbye.
Kwaheri.